denhouselamia.com.
It's Bizarro on the beats.
Oh, 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 oh. Vanito Manager. Na Bizarro. Music is your part. Music is your part. Fini manga fiali landa pungwana mwana mwene wa igwesera dance wa sungwana uva maturity vipereke uko kuna tuishire mukushana mpaka pungwe ifini manga fiali na maiwe fyakuye kunganda ndala wa mawe uva kawere vipereke uko kuna tuishire mukushana mpaka kokoliko
wind your body girl, swing it just like a pendulum. Wind your body girl, swing it just like a pendulum. Nyituka, nyituka, umuwiri munga wafaka molastiki. Iwe nyituka, nyituka, munga ulinamu sana wa malekeni.
Kwa kupushinga mabine, wani ziwa njine tila. Pa kufaya mabit, wani ziwa njine kila. Pati hapa pepe mtu wanga wanipanga busy. Sini ziwa nize chita vwanji. Kaya ni chini nga mupabu pa mozi na wakaya. No mess wa mambala, chikero na wanyonga. Ni life ya wakembo ni natawa mkudala. No wanda veni chita finish tiradala. Yo dance uri na yo mamisi ya mafine. Elo futi ni wambiri wakangi wa kuivina. Oke okay, uivina bwanji ni buzi seko. Mwina po ivina, ninga kuya vieko. Chikero mwachivinila, jama boko nano. Kuna kweta buera, paka chini jemo. I think since I yopa I'll solve the scandal. Everybody knows me.
Nyituka, umuwiri munga wafaka molastiki. Iwe nyituka, nyituka, munga ulinamu sana wa malekeni.
Hila hila kare wangu mchisungu. Matanzi na watezi ya nangala mchitundu. Wine your body, baby shake your body. Katansu machama mika nifanga bize. Kuyeso kapiti samonizi vera dizi. Kuona mweo vinira, virimba vikarira. Msana very soft, munga wakutakatile. Yo dance so much mami itisokoneza. Walengeza na mbaya, kuyamba kupungwana. Kalipena kupempa, ayamba kuspenda. Tikaleza chikero ni saname jina nyash. Since way back, chenze changa chikrash. I think you need a type without vama chiti. I'm sure she's a type sana kurire mu street. Chikero puchitenga ni kusewenzisa foko. Kulipendi ne teacher ni sewenzisa choko, no.
Fini manga fyalila nda pungwana. Mwana mwene wa igwesera dance wa sungwana. Uva maturity vipereke uko kuna tuishire mukushana mpaka pungwe. Ifini manga fyalila maiwe fyakuye kunganda ndala wa mawe uva kawere vipereke uko kuna tuishire mukushana mpaka kokoliko.
Wind your body girl, swing it just like a pendulum. Wind your body girl,
swing it just like a pendulum. Nyituka, nyituka, umuwiri munga wafaka molastiki. Iwe nyituka, nyituka, munga ulinamu sana wa malekeni.
Vanito wa nature, big ups to my jizzy. Azaro Mr. Kokoto, J Black Nature VK. Simfuna Mr. Jeffra, Abisa Ilungu, Pari Gudu. Managers na mimo na pasetsie. Vena Kandela, Vestoni Banda, Eli Sanders. Na wakamba wa mure pa kitwe. FG 197, Ela Nazio, Chao Zizo, Awino for sure.
It's Bizarro, yeah.
Na mwansa fidelisi, Oriki, kale wangu na mimo na namimo na super government. Manicha my tune with the beauty tonight. Japa banana, japa banana,
Denhouselamia.com.